nitakuona siku mwingine. Na bado na kulinda, when will you come back again? Unabadilisha my days like sunshine and rain, girl. Na linakumanyiza mazi na soda, come pop champagne. Yeah, yeah. Uliniacha bila warning, uliniacha bila complain, love. Wanasema ulipata gentleman, gentleman guy. Yeah, yeah. Down, 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 like down, down below, downtown. You are so beautiful, my food and water, my love too. Siku mingi, baby, siku honi. Moyoni mwangu nitoki. Yeah, siku mingi, baby, siku honi. Yeah, moyoni mwangu nitoki.
Ni siku nyingi, siku nyingi, mimi siku oni. Moyoni mwangu unitoki. Mpenzi ndohu, usione so. Mpenzi ndohu, usione so.